Wabadde wakasirikira omukoochi Masaka omusajja kagwensonyi yakabasanya abaana bwasomeddwa ejja Naggomola n'agikkiriza. Omusasi waffe Tomusanyi Kayinja kagatuwe.
Kagwensonyi ono ayitibwa Sendi Steven nga kati ayina emyaka 5-5 egy'obukulu, mutuuze w'e Lwabikere omuluka gw'e Kalagala mu divizoni ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka, ng'abaana be yasobyako 8 bali wakati w'emyaka 9-11 egy'obukulu. Musajja mukulu ono Sendi Steven yasimbidde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka, omulamuzi Justice Fatuma Nanziri, n'asomera emisango gino gyonna 8 gumu ku gumu, era nga buli gumu yabadde agukkiriza wakati mu kkooti yabadde ekubyeko obugule nga n'abazadde b'abaana be yasobyako omuli n'ab'oluganda lwe. Omuwaabi wa gavumenti yategeezezza kkooti nti Sendi asaana ebibonerezo ebikakali nga ku buli musango yasabye asibibwe emyaka 3, wabula looya wa Sendi yasabye omuntu we asibwe emyaka 12 ku buli musango nti kubanga tamalidde kkooti biseera. Omulamuzi yategeezezza nti ajja kuwa Sendi ekibonerezo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Mu kkooti y'emu abooluganda bagambibwa okwekobaana ne batta ow'oluganda lwabwe eyali omusuubuzi w'omu kibuga Masaka ng'atunda mmere y'enkoko ku Buddu Street, omugenzi Haji Daida Dungu Erias okuli mukyala we Hajjati Nalongo Namaganda Anifa, mutabani we Hamisi Dungu omukozi wa waka Mande, wamu ne muganda we omuganda w'omugenzi Nanseera Musa eyali owa defense nga bonna baakukyala okuke mugombola y'ebuwunga mu disitulikiti y'e Masaka baalabiseeko mu maaso g'omulamuzi Justice Fatuma Nanziri owa kkooti enkulu e Masaka. Omugenzi